Yenqutule impazi mahukule ziyandaba awunaba laba fana laba bazamo kwenzani impi isihlangene ngakuphi unganginyathela imfana
Hayi we umfasco bo bathini laba kumi?
Hayi we mfo amthembu ngangadressa nje nation nami njengenkosi kaMasikandi ukuthi abantu fana babe noxolo ezweni. Yababona sebeyangiphaphela ke impela manje ngifuna ukubashaya futhi athi ngibashaya.
Bayekeni bahleke phebezohleka bana mabhedanga. Bayekeni bahleke phebezohleka bana mabhedanga. Bayekeni bakhulu phebezohleka kubana mabhedanga. Bayeren bakulu hebezohle babantu mangabhedanga. Hebezohle babantu mangabhedanga. Yimo phethu shuno isiqhwaga labayazi nababatshele. Yimo phethu shuno nkanya labayazi nabababuzi. Yimo phethu shuno nesitayela labayazi nababatshele. Bayeren bakhokhe ukukhulisa abantu. Bayeren bakhulu umhlaba lona umhlaba mina ngubonile. Wathatha bafowethu wathatha makhaya kithi. Abavumi usaphile unye ungasekho. Abakuthandi usaphila uthandi ungasekho. Umhlaba lona umhlaba mina ngubonile. Wathatha bafowethu wathatha makhaya kithi. Abakuthandi usaphila uthandi ungasekho. Abakuvumi usaphila uvunye ungasekho. Bayekeni bakhulu bayekeni bakhulu bayekeni bakhulu bayekeni bakhulu
Asha ngangena ngiyumgudluzo wamadoda amaningi namane ngaphezulu ngalokho ngahlizile nje wami. Ibunja ligaza noma ngabe velihlala. Umgqokiso wamabhinca ngempela madoda agqoke impahla ephezulu expensive. Ngikhuluma ngo-1 cake yaphezulu. Gqoke impahla encane singamabhinca nje. Cross off! VR! Bangamabunjwa manje abantu awubhele angazi ukuthi ngithi ngiyaqhoka ngibe ngigqoke iy'mpahla ebhathe iqadi iy'mpahla zey'ngane zesikolo uma ziqhamuka emakhaya nami iyogqoka iqadi bese ifuna ukuyogunda ikhadi ngeke ngikwazi lutho mina ngumxaziso amadoda agcola umoya ey'swini madoda. Khiphana umoya madoda esini noma sengiyoze ngibize umamalengwe noqhathu. Adile nje nani, adile nani. Ngifiye waxhaphazela izise madodeni nge-afro maskati bathoskati kwenzakalayo ngizowamoshela umaskani. Ngikhuluma nje ngina 2 million viewers ku-YouTube. Mabonene ilapho abangani bami okuvele khona ukuthi le nto yakuphi baze bathi ambitious heavyweight. Mina ngesiqhwaga singene ngomsindo amadoda kweza ma-record bakhala bathi sound uphansi. Bazama ukucikelela igama lethu bathi konke kuyaphela. Yini khuluma ngo 2-in-1 lidi twala phansi amnambithe amabhekazi isigodi mxazululu kwezamatekisi bathi angibathi mina ngunqesha uqaba kayivuta ivuta ngebhodela kubabasela ugoge ekunyezi ngeminyaka ama-80s isicupho singquphela esicusho mitha phansi amphazima wayithatha ubaba uvidi wayibeka phezulu madoda wada ngibathi hayi ngeke ngeke ngixolise madoda ngizolonga ze ngibashaye olista olisekubangamsa athi ngime khona la angiyibongeli phele mina kakhulu ngize ngiyofika ekhaya me ayeni baxoxe bayeni bakhulu ayeni baxoxe ayeni bakhulu